B-Wise Connection.
Yo, Nico Boat Club, non alcoholic, chill up on me, kid, you gun, I'm just a Roman Catholic. Bartender, please nip a triple gin and tonic. Then, Nick, potter, kid, you're chronic. Jack Master, two up on the pipe. Ile, two in one, Bob Molly type, yeah. Mtunzi man kawa highly high. Nam chibam tutum kali bila chembe ni shy. Nikanza kumpa flows kama adi ya mtunal. Kila dini nalo tupa mtoto na smile. Na kwenye flow ananyonga tuzali ya python. Jizi mlege flano na weza kuyona song. Nikashkua video kama camera phone. Nukunke wish kama nanga ni weka kwa ringtone, yeah. Yuko hot kaka Obama's rhymes. Opini ya summertime dene Dar es Salaam. Holla.
Emu dance ruka kaugop kucheleza. Emu nyu kaboneshwa na voweza. Emu kunyu avuta vitu yu ameza. Emu shike ni kupe good love. Emu hachana na hawa wauza sura. Sogea karibu Babylon ejidai. You're so high, you're so fly. Kisu mie ni piburudani. Hake nani mami mine takanza mene chumbani. Pisu mbona ipo kwa jirani. Hake nani amani na uja itele dani. Wekubali mini wako. Ilizali limedondo kakwako. Kama kamali ya michezo wa midako. Kote ni mekosa figi ni mizima kwako.
The ring on my ring on my name on my side. Wako meshi wa mtosi. Mpenwa mtoto mtana.
I can build your world, you know I'm a rude one. You want us to go, so let's just stick together like a pair of shoes and stay forever and never like skin tattoo. Ma, get a queen with no drama. Anatokea Hollywood, Kenya, mama bantu sexy mama. Akitembea yake buri inadunda kamzika gara dag. Mama mbukana homi, japo sio kemu. Beautiful, intelligent dame, she's an angel. Napenda toka naye shopping, dina popote na putimba naye. You go kamili kama 16 bars. My one and only KMJ na sha. Just tell me have you seen her. Majani asha mwona hata blue diamond. Wamekubali kwa nina uma.
The ring on my ring on my name on my style. Wako meshi wabitosi. Wapenwa mtoto mtaa. Hey, mwona mwona style. Wako meshi wabitosi. Wapenwa mtoto mtaa.
Yeah. Y'all boy and Gwen once again. Kyle Obama. Now Mr. Blue. Yeah, dime on the CEO. Nibongo breakfast dinner. Na peak. Jimbe. Namajana shawaku. Yeah. Holla. Ha ha.